andal
e andal ana weli faamo wala andal
ana
darta andal jogiiɗo andal
ana
darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati heɓe ngala andal
ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna,
mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindimaako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum. Andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowtima gorko e debbo, suka e mawɗo ɗo tawaɗon leyɗe aduna, oɗon kettini min fuu faa hande oɗon ngoodi heɗaade programme andiraaɗo jande dewtere seniinde iwde e Modibbo mo joom andal wiyeteeɗo J. Vernon Magi. Yettinoowo on jande nde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio konngol wayraaɓe. Nden no faa hande oɗon ngoodi heɗaade programme andiraaɗo jande dewtere seniinde o. En jahan yeeso faa hande e ley jande meɗen. Ka fadde nden ko yiɗumin andon woni, so ni tawi oɗon kasindini e kasettiiji naadu so won fuu ko yiɗɗon andande min e bangal ndeɗo jande, andon oɗon mbaawi nelude min ɓataakiiji moɗon faa keɓen andondiren. En ngaran e mbiɗe hande suura nayi o faa keɓen faamu e ko mo yiɗi wiide en. E ley majjum anni no suura o foti feccireede. Aaya arano faa waranɗe aaya ɗiɗi ana fillo kabaaru junuubu mo andinaaka. Aaya tati yaade aaya sappo e ɗiɗi ana fillo kabaaru junuubaaji ittoowo sadaka. Aaya sappo e tati yaade aaya noogay e goho ana fillo kabaaru junuubaaji dental ngal. Aaya noogay e ɗiɗi yaade aaya noogay e jeegom ana fillo kabaaru lutti taƴoowo sariya. Aaya noogay e jeɗɗi faa yaade aaya capantati e joyi ana fillo kabaaru junuubaaji jamaare nde. Nden no o suura mbiɗe muɗum ɗe fuu ana heedani e no sadaka faa laɓɓina en foti tawireede ana waɗe. O sadaka woni sadaka mo wooda urngol lobbol. Ka dokke tati urngol lobbol ngol ana hollita neɗɗaaku almasiihu e tagu mum barkinɗo o. Neɗɗanke yo luttoowo illa e waranɗe. Ndenno ko mo watta ko fuu omo waɗa ɗum saabe mo luttoowo. E ley majjum miɗa yiɗi jangande on mbiɗe aaya arano e ɗiɗi e ley ɗeɗo aayaaje anni ko lamɗo wihi Muusa. So won luttuɗo tawa andana gootel e sariyaaji naadu jammirooje lamɗo ɗe e ngaɗal muɗum ko haana waɗeede, so ni tawi ɗum yottinoowo sadaka suɓaaɗo woni ko lutti de e saabe muɗum jama o fuu lutti mo sakkinan lamɗo saabe lutti mo o waɗi o ga'el ngel walda ɓakkitaare fuu faa laato kirsamaari hakkeeji makko. Andon o sadaka hensiiɗo lutti waawa ittude ɗum naadu yottinde ɗum. Fadde men yaadi yeeso miɗa yiɗi jangen le pataki fade e ibranin kobe sura sappo aya nogay e jetti ka faddinden min dardan hettudo masinaaji o walla on hebude fam e anditore amen na ko wiete adresse amen ko
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numéro ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
dan tiabo fa sanne denno en jahan yeso fa joni mi hollitino on mi waran jangande on pataki faade e ibranin kobe sura sappo aya nogay e jettio anni ko nokko o yidi faminde en neddo luttudo tawreta musa fu mayan sabe hala sedibe hakke mudum dido ma tato hebata yurmede dum ana hollita kisindam walana neddanke salanido almasiu isa sabu kisinowo goddo fu walana en nenno wana golleji meden lobbi wana moddunde meden hey fay hunde wawdo nadu ko wawi hisunde en wala so wana isa almasiu sabi kanko woni ko lamdo subi de hokki en fa keben kisindam e lay aduna o dun sabi so en andi ido gongaaji so salaniden dum fu sura sappo dewtere ibranin kobe anni ko wi e lay majjum mi janganan on aya nogay e jeegom kanyum e nogay e jeddi anni ko winda e nokko o si eden kencho eden ngada hakkeji awo en andino gonga fu kirsamari itori hakke wala katen ama ko heddi wo hulde sariya e yite mange halkowe salibe jokkude muyde lamdo denno ko yi dewtere yidi andinde en woni enen bibbe adama en fu en luttube nondu anniya lamdo hedande e luttidu waylitaake on anniya woni lutti njobudi mudum nadu jukkungo mudum woni mayde dum woni woitade e lamdo sabe dum wadi so ittegol sadaka duppamari wada e ley de do dewtere e ley majjum anni ko kananke dawda tawa anawiya ley dewtere zabura sura debe e sappo e goho aya nay mo wihi lamdo lotan itta hakkeji am fa laba labbina kam e luttiji am hala lamdo ka ana wodi hollude biya adamanke no foti wadurde so yita lawol kisindam an kisindam e isa woni ko hebete so tawi eden jardo ngaren gondinen e makko pol tawama ana hollita kanyum yo luttowo wodino e ley majjum mida yidi jangen bataki pol faade e timote arano sura arano aya sappo e nay yottade aya sappo e joy anni ko dewtere yidi famminde en mi jangan denno biide nokko o moyere makko hewi e am sanne hokki kam gondinal e jilli kebirtedi sabe isa almasiu aya sappo e joy mido halane hala kolnika ka yimbe fu kani yarrade isa almasiu wari e aduna o fa hisina luttobe min woni burdo bonde e mabbe denno ka hala ana wodi famminde en pol e hore mun anditi kanyum du yo luttowo hono non so eden jidi almasiu isa yafo en luttiji meden eden kani warde e makko anditen en luttobe no de njadiren lutti meden yo lamdo hokku en famu e dido halaji wakati fu fa keben yade yeso e ley gondinal meden ndenno andon almasiu isa woni kirsamari ndi lamdo hokki en yalla so en gondini e mudum fu eden keba yafa muya hakkeji meden e gurdam keddotodam yo lamdo hokku en famu e dido halaji njehen yeso fa joni fadde meden yaade yeso min dardan hettudo masinaaji o walla en fa fottiren e nanande cireedi seeda no gido mida yidi anda kirsamari wotiri tan wodi ndin woni isa almasiu ele majjum mida yidi jangande en biide deutere ibranin koobe sura sappo aya sappo e jenay yottade aya nogay e didi anni ko winda don nenno sakiraabe am sabe ijam Isa almasiu kemruden ballangol no naren nokkure burnde fu senade kam mo inani en ballangol gurdam kesol narugol rido kangol woni bandu makko eden ngodi almami mawdo dawranowo ko woni ley sudu lamdo ndenno batti toroden lamdo e bernde laabunde e gondinal mangal tawe berde meden lamnama pelata en dow ko boni bali meden du lotirama ndiyam labdan keddododen e hedade ko cedo toden ta ngaden sikki sakka sabi lamdo wo kolnido wadan ko fodi dum e sadakaaji kirsamaaji wadeteedi homo fu e ko foti ittude sadaka ana wodi dum woni ko ngarreten ngien joni nenno mi jangan iwde e sura nay o ley aya tati so tawi horejo yottinowo sadaka o woni ko lutti tawi anda de e lutti makkodi dum sabani jama o luttude omo hani e sadaka makko o ittude ngari ndi walda e bakkitare fu famo heba yafede hakkeji makko hala kirsamari yottinowo sadaka adete halede tafon sabi kanko woni hore feddende non so kanko mo liddi wobbe ben du sikke wala yalla kanyum en du tawete e liddi denno so kanko mo lutti fadde de fu woni ko lutti omo hani no tawede omo itta daba burdo e dabaji di fu tiidude cioggu dum hani latade kirsamari makko sabu mo hore yimbe wodi dum ana wadda kan denno halde hala bangal hore yako na du podon tobe hore yako anni ko lamdo yidi wiide na du hollitinde en ele majjum mida yidi jangude biide ataki yakuba sura nay aya sappo e jeddi anni ko dewterende yidi famminde mi jangan denno nokku o dunne andudo gollude golle lobbo so gollali dum lutti denno anni ko dewtere yidi famen andudo gollude golle lobbe na du nafude goddo fu so sali anda yo luttino njehen yeso e biide dewtere levin koobe de anni ko ayaji de wi horejo yottinowo sadako wardan e ngari ndi natorde damal to sadaka o yottinte do yeso jomirado mo yowa jungo makko e hore ngari ndin de mo tilo mo hirsandi yeso jomirado e ngaran jihen joni ko sendi almasihu e horejo yottinobe sadaka be sabu kambe ibe ngodi yottinde kirsamaji sabe hakkeji mabbe ka almasihu isa kanyum woda hakkeji elei majjum mida yidi jangen fa joni ataki ibranin kobe sura nay bamde aya sappo e joydo anni ko dewterende yidi famen en gala mawdo almami mo wawa yurmade lokka kuji meden ama mawdo almami en mo goduden on dartindanoma hono meden dow hunde fu de wasak wadi hakke nenno tusen battade jodorga lamu lamdo jom moyere fa keben yurmede e moyere dum walla en e tampiri meden ndenno anni ko o aya yidi famminde en almasihu isa kanyum woda lokka kuri dum woni kanko mo wana hono yottinobe sadaka be sabi yottinobe sadaka be so wari ittude sadakaji nadu so wari hirsude kirsamaji mudumen ana wodi kanyum du hirsande kohemun en tafon sabe hakkeji mudum ka almasihu isa kanyum wari fa ndokkitiri hore mun lato kirsamari yimbe aduna fu dum sabi denno ija makko damo rufidam soni en gondini e makko eden keba nadu eden mbawi hebude yafa muya e luttiji meden dum sabi denno eden kani wakati fu warde e almasihu isa anditemmo hono kanko woni kisinowo gondinen e makko sikke wala yalla mo yafoto en hakkeji meden sabi kanko mo holliti mo wi fay goto wawa yade do abbirado dum woni lamdo jomirado so wana e makko sabi kanko woni lawol kanko woni gonga kanko woni ngurnam keddotodam denno gondindo e makko fu sikke wala yalla dawral wadan hakkunde jomun e lamdo jomirado tagudo en o yo lamdo hokku en famude ido gongaji e ley ngurnda meden yalla gondinal meden ana heba nafa yalla eden keba latoden hono ko mo wiri ko en foire latoden foire aduna de itten nimre hakkunde meden e ley majjum en jahan yeso fa joni denno so en kebi famu hono no yottinowo sadaka serti e almasiw isa fu en garan jehen yeso eden kani andude almasiw isa tan woni ko lamdo hokki fa latano en kisamari hibundi denno hirsugol daba wala ko nafata kasen sabi isa rufi ija mudum faande goddinen e mudum fu keben yaafa muya e luttiji meden en jahan yeso denno e ley biide meden mayde almasiw e leggal bardugal dum woni ko wauti nadu ko nyifi toke lutti nadu hakke e ley ngurdam bi adamanke dewtere levin kobende to sura nay aya joy e jeddito ana hollita iyam ngari hirsandindi ana hani wiccede koyde jeddi fa holla dum woni wadudo lutti o yafama luttiji mudum kasen iyamda yottinowo sadaka o baman dum yaha watta e luwe do sadaka o yottintedo dum fu fa holla dewral wadi hakkunde luttudo e lamdo jomirado e ley majjum mida yidi jangen ley bataki yohanna sura arano aya jenay kanyum e bataki ibranin kobe sura jenay aya nogay e didi ko yidi famminde en denno anni ko winda e ley majjum mi adato jangude miide bataki yohanna arano sura arano aya jenayo kaso en jaadirama lamdo lutti men o yafoto en o labbina en e tuundi fu sabi kanko o kolnido o puccitido denno mi waran jangude kasen bataki ibranin kobe sura jenay aya nogay e didio anni ko windi e o nokku tawreta wi ko buri hewde fu ina lamnire sabe iyam si wana iyam rufa fu yafede hakkeji wala denno ko dido ayaje yidi hollitinde en woni yafede hakkeji wala so iyam rufaka nondu almasiw isa wari aduna rufi iyam mudum denno gido ko kanda famude woni almasiw isa sa a gondini e mudum demo yafima fu goddum wala kasen sabi kanko iyam makodam ina wodi bawde labbinde en e hakkeji meden dum woni ko kanden famude so ngaren e makko so a wari a gondini e makko mo yafete hakkeji mada mo itte e sikki saka sabi ruhu lamdo o kanyum e hore mum settonto le wonki mada almasiw yafike ma jati njehen yeso e ley mbide dewtere levin kobende en ngaran e mbide aya jetti e aya sappo o nokku ana hollita so sadaka o wadama fu jam wadan hakkunde enen e jomirado sabi ko sadaka o hollititta woni almasiw yafike en hakkeji meden dum woni lamdo yafike en denno eden kani famude dum fa gasa soni en wari e almasiw isa fadde meden yaade yeso min dardan hettudo masingaji o walla en fa nanen cireedi seeda dan tiabu fa sanne denno en jahan yeso fa joni ele jande medende ka fadde den mida yidi jangunde on biide pataki faade e ibrani koobe sura sappo e tati aya sappo fa yottade aya sappo e nay anni ko winda e dedo ayaji eden ngodi hirsirde tednirtende lamdo almami en gollobe le suudu alhudien senindu mbawa nyamude ko woni dow mayre aya sappo e go almami alhudien en mawdo ina nanna iijam kirsamari le nokkure urnde fu senade fa hokkitiradam ittude hakkeji ama terde kulle kirsade den mbuloyte sella wuro dum wadi de isa torowa sella hubere fa mai fa senira yimbe e iijam mudum denno nanden hono eden jaha sella wuro to makko fa kauten e makko komo sentina dum sabu engala hubere heddotonde do ama eden dara hubere warore denno dum woni ko aya o yidi famen almasiu isa woni dokkitado fa e le gondinal meden e maydi mudum e imital mum fu eden keba yafa muya luttiji meden e gurdam keddotodam denno kanko woni mo lamdo hokki sabu dina fu wala wawdo dannude ie adamanke ka so en gondini e almasiu isa anden sikke wala yalla gondinal meden e kisinam meden ko hibbi sabi mayde makko e leggal bardugal gal woni ko lati safare lutti nadu ko wiyete hakke ko dum woni ko sabani o daba duppede sella hukumo dum fu ana hollita en no almasiu isa warata latiro denno yo lamdo hokku en famude dido gongaji e le ngurdam meden denno wakkati meden o regoyke sabe majjum mi darnan jandinde e o nokku so lamdo holli en e le jandeji meden garoji en keban fam en o kabaru lutti demtal nadu fedde goninbe foti labbinirede dum woni sadaka mo be kani ittude so be njafe yo lamdo wondu e modon e do alhorma isa almasiu amina
kettini do joni ko le iwde e suudu radio transworld radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e Soudou Radio Transworld Radio le lampo hollu en wakkati goddo kasen tawe e en nguri e en celli cede 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 koy am